Converse Records.
Oh my god.
Whoa, whoa, whoa. Another and them Suda. Deep CG. Whoa, 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 whoa. Hey girl, girl, let me dive in your warm weaver. Ninyo asali ama maziwa. Kyo nana oga ni memwagiwa. Awa, awa, awa. Hey girl, no kwanga fine hauna maringo. Forever nice and you're so simple. Nakula kichwa ni kuwaishingo. Ay, 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 cause she's a water park. Yeye ndo amefanya niwe Aquaman. I can swim over land and sea. Keep you close cause you're on demand. Why, why? I know what you want. Privacy and a master key. Friendly face you can sit upon when you're traversing over Babylon. Oi, yeah. Ulicheza na tap sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumbai. Piga namba, piga namba. Bigger number, ya plumber. The bigger number, the bigger number, the bigger number, ya plumber. Ulicheza na tap sasa maji na mwagika. Bigger number, ya plumber. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Bigger number, ya plumber. The bigger number, the bigger number, the bigger number, ya plumber. Baby bigger number,
bigger number,
bigger number,
bigger number,
bigger number ya plumber.
Subira lecha vuta heri, squeeze ya na vuta gabangi. Inakona ndina flani, bana muta mani. Ni tam na ni tam, chungulia kwa mbali. Nte kujia mwenye, kuna shuglis tu manangi. 07 baka 97, ukide kutoka njeve. Yondo namba ya the plumber, wewe. Nitaje tupige kasheshe na sheshe kibeshte. Na maji pia tukate na wewe. Nataka machampo, ngendani waki dance. Neza shuka na madam, kama ntapata kichance. Kianza kutoka bella jwangi kurelax. Anataka tu, anataka na nataka tu the nyash. I lay the pipe well, you release the waters. Leg shake, mbaka sauta choka. Nongeza pesi, miche miminta oga. Mini lead kama sosi fike kwanza ngoja.
Yeah, ulicheza na tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumbai. Piga namba, piga namba, piga namba ya plumbai. Na piga namba, na piga namba, na piga namba ya plumbai. Ulicheza na tap sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipe inaweza fika. Piga namba ya plumbai. The bigger number, the bigger number, the bigger number, ya plumber. Baby, bigger number, bigger number, bigger number.